Selipumeno bombo, selipumeno bombo hamba kwako.
Selipumeno bombo,
iliva.
Selipumeno bombo hamba kwako.
Selipumeno bombo, selipumeno bombo hamba kwako.
Selipumeno bombo,
iliva.
Selipumeno bombo hamba kwako.
Selipumeno bombo. Selipumeno bombo hamba kwako.
Selipumeno bombo,
iliva.
Selipumeno
bombo hamba kwako.
Selipumeno
bombo, bayo kuta pambi. Selipumeno bombo hamba kwako.
Selipumeno
bombo, selipumeno bombo hamba kwako.
Yeah, zimnandi khona bezoyibona behalelekethe smart solo season solisa ngoba ngathi ngothanda nje khululeka sizwani qualified one nezifo ze MPA abafundeli bathi I'm very fast available uhlenyama zakuba kamseleke ngoba wonke umuntu akadinga kamseleke kuvela shona ngabe thina senza usibhakala bhakha uthando lwey'mpongolo usibhakala sethiyasinokila mbhalo wami ngomabamba abuyokhahlelwa usukhali sukeshu yithibe ubuka ifundile kanti ngomqaka singene ishetha lezonkabi izolo samasoza khithiza amagogo ngqama kumadokazala laphana ngisehlulambisa intanga yami ngoba bangikukuthe ngazonke amaqade bangishiya ngenamina isibungubungu somamkhulu akakubizwaeli sifika amaqade sabekhula abofuka nemzane ephuma la indlunkulu isixokaxoka samaqade xakazele xaphambini exoka ngegamalani isiphathaphathe sesiphathaphathe sokuphathazeka kwandisana sofela emhlali maqade kuphela ngosazalo bephaya Jebo bisotiye mama ntombi esemambatheni nawe gogo ntombi wasibiya kuyagoda ukhona umama mamzulini mkhwanazi phansi emtukantuka kwakoma kayixosha emapheleni isigodi lo mama umadlamini ophongola esigodini sasesivule bazonilekelela wenkunzi bongami mpokadoda ngoba ubanumiselelelo khona nesipheli ngasilomi bakhuluma kwaze kwashamathi kofacebook angithi kubasukela nje phela uyabazi bathanda ukuwa ngegama lezodo Ntata tikhumphe sasazini osenuthi banyana umenjalo khawelethi Ukhala kancane umusa uphiwe inkosi umboka zikalala phansi emandleni wathi hey wanike nikhalo siza umboka njoke phansi eGreat Town wathi ngasho ngathi kuyagcina bona labafana yakhiyaza shoko umboka wathi abephatha mnandi kemchitheni wamlandela impala umboka madonsela uxa umbakalanga phansi emlambo omunye uthe qhubekani bafakani ngawayeka amagcokane ngomfakazela ujiji umbakalanga phansi emzinyathi wathi ishayeni ingoma bafakani ngaphiki namaphekulu nomaquzakhodwa umbakamshenga uphansi empangeni emeva mhlawumpe isigodi naye uthe bayakhulumaza bakhikiza amathi laba abangazibuzi thina siyazi ukuthi ingoma yakhona kwamsemeni idlabuniyeza umbobe endunkulu ayidla umbobe engadlumba ungayitholi sivele ekameleni kuyoqatha ukuthi sidlinkwayinani awubatshela esikhebhane sikagogo umaqoma ukuthi singawubani thina futhi siyayiqhenya nje ngokuba kwamseleni ishe ishe ashela
hase ngibaphele hanje ngaphakathi kuyeyabhoka ukuthi angazamashina kuwazinto ngiyathila ngihabade kwabasishana kwamadipa neqebela suzi yazi ukuthi mina ngibani ujahana ngothi ngingabigqiza makoti ngisikhebhane sikagogo umaqoma sekhakomo sothi kuyakaya kuba ngabungezwa kusho kanjena ngoba wazi yithi wethu Namabuthela uthela bathi ngajama Namaduma dumalethe zitaba kade bathi uthi kwaphaka mabala bawulala bonjaba kayikhulu Singaba kamandla kaluwala ngala zifanjana zona ezinja phezulu Noma bale ngathi angathi singabe ngaphesha kwemvula Namalala la ngomunye kuleyo ndawo kakade zafaza kifila Wothi ndelu Wothi mboko kabaphakami
Mboko kabaphakami
Awuyila mantoka
Yeah,
oh, 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 o